to me now, we. Give it to me now, we. Me now, we. Now back in me now, we. Give it me now, we. Bomba, wanasema sio mnene sio mwembamba umeenda hewani checking gongo livyo jaza sio utani na uo mwendo na chombeza nachopenda micha kwanza kwa so different pili sabia ndelio fanya ni interested tatu mepania lazima nkuvishe pete kikuangalia ngome na smama kidete yule tapa rago, I can never let go wendo yule wife, yule mama wa watoto I don't wanna be a player no more tena staki, mesha fanya sana ngono kwangu we kigoma kama train mesha fika, nmefika mazima yani sioni okuniteka sina ulimbukeni mizo zama lisha pita bado kweka ndani nando kama nimesha mpata
mina we nyokato mina we give it to mina we mina we na baki mina we give it mina we
I won't change my mind na kama kwa wazee wendo mbae nitakwenda nae bei wa kufunga nae pingu za maisha ni wewe seme ni posa shinga pili wagawie pale kati ni atari ye indo ile kitu suwezi kukubali share wanasema sina kitu eta don't deserve you wengine wanadili kusema more don't love you wana catch wana wako na me too wivu awataki kuona na kula mbivu na wajui jinsi mchumba olivo fallen madui wanaponda ili uskole sina cha kusema zaidi ya miku wapa pole mtasubiri sana mliopo kwenye fallen
mina we nyokato mina we give it to mina we mina we na baki mina we niwe mina we